by Gucci, the DJ in the mix.
Buzz, big man, buzz.
Zero rainbow, ni makeup. Ni makeup.
Kwonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze femi wani kikupata. Nikakupenda kabile na penda.
Akakumbuna nikamali yao marimari. Nikamali yao marimari. Akakumbuna nikamali yao shashamari.
Nani Alexis on the beat.
Gucci, the DJ in the mix.
Femi, dole meja, dole meja. Sulkuna dek chapiana nae. Ishia, ishia, ishia.
Rocking the airwaves. It's 254 Finance. Mike Gucci, the DJ. More music, let's talk.
Nico Beats, Mr. NOA.
Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile we ukuo meni bamba.
Femi wan pia kongu we ni mso. Kwanza vilo lituo shakwile basi aligiso
Na kupenda manze we ukuo mhambo.
Asante.
Legend, kongu we ni icon.
Story za icon, kwanza we kambali. Femi wan, mukwa nimekuja mani.
Okonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona.
Femi wan, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
Mike Gucci, the DJ in the mix. Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Mimi nataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia taking kaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana.
Gucci, the DJ
in
the mix.
Napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
Napenda machali wako na swaga. Nikicheki fashion yako hapana.
Femi man au machali loko loko. Ni loko tu lakini hawana kaketu.
Nataka kurombo sahadi chini.
Nataka kuyokota uko chini.
Napenda kupakwa nikiwa juu.
Siteti napenda hiyo view.
Fungua bonnet.
Okay.
Toa screw. Mbona unanidai na usiniambie uongo.
Na kudai tu umetoka ghetto na we ni manzi hardcore. Manzi mathongo.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
Hello, hello, ni Maybelline. Ni
Alejandro ndakusaidia Adeline. Mulisema kutakuwa na offer juzi, ati mutafanya nikae kama chungli, ati mutafanya nikae Italiano azuri, ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli, ati pata pesa ndo utajua mana sabuni, usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa, ana buy makeup ya kupaka paka, kuku kuku manga manga, turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Siri yangu when I wake up, I bake up. Siri yake when she wake up, ni makeup. Atoti mascara, lipstick imekaukia kwa sigara, crop top umebaya pasngara, swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulage yasi, wazi wazi uneza chua kana wasi wasi, nika rembo kana piga mpaka nyole basi, side chick ndo wacha lipstick kwa shati. Zero rembo ni makeup, ni makeup. Zero rembo ni makeup.
Is Mike Gucci the DJ in the mix?
Nikamali au marimari, akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane, akakanguna nikamali au marimari. Nikamali au marimari, akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Mami we ni mali siyo marimari.
Ndani ya tina kama msumale.
Nikona wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nisha mare. Mabela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stella ndo kwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyeke man
Shafashi na gosho.
Nyeke man
Lefe kigosho.
Nyeke man
Karedi yoga shoro.
Nyeke man, nyeke man.
Akakanguna ni kamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna ni kangale yao shasha mare. Nikangale yao shasha mare. Akakanguna ni kangale yao mare mare. Nikamali yao mare mare.
Mjara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na utitie roho. Hadi kwa miso na katia poko. Ukipakisho na kupiga koto. Ama Mjara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na utitie roho. Hadi kwa miso na katia poko. Ukipakisho na kupiga koto. Ama
yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Ama yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Ni mapambu kubwa zinabambuka. Ni mapambu kubwa zinabambuka. Nokilia machozi panguza. Nokilia machozi panguza.
Hadi choko chrada gane.
Nada kamata, sister kata. Chuna chuna fudhi kutumia nelkata. Dada kamata, sister kata. Makedani tukisikiza DJ kata.
Mame ya nyap kijijini. Wakomi wasomi adi majini. Mashoshe mafiat wakudukani. D-Kingping toka sauti. Kuna nisha damu mabatini. Magalde mwako juu mitini. Maboyde mwako chini inta kwa karing. Ari ring ding.
Mjara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na ujitie roho. Hadi kwa miso na katia poko. Ukipakisho na kupiga koto. Ama
yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Ama yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa.
Chura chura anataka tu kupigwa veshwa. Kura kura kipa anadai tu Vanessa. Kura kura anapiga tu bila chesa. Sura sura anana junye memteka. Na kokota kipongi. Minachota adipodi. Cheki vile kana soka inasongi. Minateka tu adinjoki.
Nyap nyap eh, nyap nyap wo. Tandika, tandika, tandika ki nyap 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 eh. Nyap nyap wo. Tandika, tandika.
kandika kandika kinyami kama
nani ya Mike Gucci the DJ
London ya law nani ya law London ya law nani ya law London ya law nani ya law
namjara kabisa ndo ni mtoe joto ndani ya nisa na uchitie roho hadi kwa miso na katia poko ukipakisha na kupiga koto ama
yes kidole sambusa yes kidole sambusa ama yes kidole sambusa yes kidole sambusa
apande we apa kuna kurutu ayaya na anakutu apa we ndakulia mutu doko doko ndakulia
Special for you tu Ewe unanizimaga michechetu Tuliza akiri mentu Ukinipa usiku nipepaka kesho Kesho, kesho, kesho hey. One time Show me what your mama is ya hey. Two time I put up my money on you
Nitanga nigo bebe ubembe juu kwa juu
You know I like it
Nitaka tuendeshe utembe kwa migu
You know I like it Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu You know I like it
I give you everything when I do my things with you
You know I like it
Mama inoka John Kope tuzo Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo Waswahili na maneno yenye vundo Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo I say she's my future Sweet bambucha Wanga mtajuta Kaika ukuta Nampa taratibu nampa Puta puta Napenda mwendo kanyage mafuta
Nitaka nigo bebe ubembe juu kwa juu
You know I like it
Nitaka tuendeshe utembe kwa migu
You know I like it Nitaka nigo bebe ubembe
Everything when I do my things with you You know I like it
Nabaki ndani kwa ndani
Hey, tuna step na tei na kam Tuna left na fia na kam Konga sana tia itakam Na ataki kuja busta kisabe gonga Gonga, gonga tukidonga Nyonyi pungi, nyonyu kigonga Gonga, gonga, sopo jani piando
Mike Gucci, the DJ in the mix
Neku cheki toka zamani Tuna taka na dhani Mindi udunga kama daktari Nabaki ndani kwa ndani Nabaki ndani kwa ndani eh hey, ati kwa ndani nabaki ndani kwa ndani
Neza isha kovo itisha Tukiwashe kikichatisha Kuguza tezi ibisha Bebisha unanimaliza Masharungu lonchizishe Napenda umbo nda kufurisha Mezi tisa endo pimishe Kushibishwa kumbulingizwa
Nekucheki toka zamane Tunataka na dhane Mindi udunga kama daktare Nabaki ndane kwa ndane Yate Kwandane, nabaki ndane, kwandane, yati Kwandane, nabaki ndane, kwandane
Bazu, big man, bazu Bazu, big man, bazu Bazu, big man, bazu Big bang, 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 bamboo Inajitoa choche, inashuka, inajipata kunyi Zubadu, kaukie kwa fudhi Nacha, shimoneze kwa ngumi Kuchitepa, ya kilistumi Inambaona nyumba sa
Nairobi mpaka Bagamoyo Anataka kunichumbia Sasa
Mike Gucci, the DJ
Hi, what's up people, this is your girl Nadia Mokami And I'm chilling out with DJ Mike Gucci Keep the deluxe, straight up Fireman name, Uwagoy
Nairobi mpaka Bagamoyo Anataka kunichumbia Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa
Yes Is Mike Gucci the DJ in the mix?
Picha kule kule, pata pata tabu sana Macho mele mele, ananipenda sana Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu Hatuna maneno kukwetu, tunapenda na kikwetu Akata moyo kangu nijipe Ukinipenda sana nijipe Nijipe Akata moyo kangu nijipe Nijipe Ukinipenda sana nijipe
Oh na na na
Nijipe
Mimweza kuna wezaka kupenda sikatai Kwai Ndosha zama usinipige kipapai Mia kukwa kwa shabwaga mwaya usiulahai Kwai Ndo nisha kwa mauna chotaka sikatai yani Najua bado amini, haya yamekuwa Hacha siamini, si hakuna pingamizi kwetu Hakuna madrama uku kwetu Hatuna maneno uku kwetu Tunapenda na kivyetu
Akata moyo kangu nijipe
Na na na
Nijipe, ukinipenda sana nijipe
Kanda ni kupili
Tonight
hata ukiniita nitaitika.
Mike Gucci, the DJ in the mix.
Oh yeah, yeah, yeah. Cause me and me love you. Oh yeah, yeah, yeah. Maringo weka condom, baby. Ay, ay, ay. Cause me and me love with you, baby. Ay, ay, ay. Usinikatae, usiseme no, no, no. Kila siku ntakupenda mama. Usinikatae, usiseme no, no, no. Kila siku ntakupenda mama. Kaire tu, can you please come my way? Cause you know that I got something to say. Come tembeana mimi, come tembeana mimi, come tembeana mimi, come tembeana mimi, mimi, mimi. Ni 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 ni, wana nilenga mimi, mimi. Si ni 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 ni, nikuona kwa mia hivi. Jana kanibamba hani, tena leo natamani. Jana kanibamba hani, tena leo natamani. Brokot, 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 brokot. Wine up, wine up, wine up, wine up. Dash out, dash out, dash out, dash out. Wine up, wine up, wine up, wine up. Yeah man, don't complicate a simple
Mike, song. Just believe I
will let it go. Gang, gang. Kaire tu, can you please come my way? Cause you know that I got something to say. Come tembeana mimi, come tembeana mimi, come tembeana mimi, come tembeana mimi.
Iva kimali ya diwisha mbe homo siyo sidong. Ini sidonyo siyo sidong. Ini sidonyo siyo sidong. Ini sidonyo iva kimali ya diwisha mbe homo.
Kristo, Kristo, Lejo Maria. Shika, Bicho, Jenny Maria. Assalamualaikum ni petu waria. Pani walibora ni keno mariwe. Aji kicho, micho, niko na kizia. Bisho, tisho, nakujazilia. Maga, maji, ya kunyinizia. Niko shaka, bangi, ya kupaliliwa. Aji, oi, yorea, oi. Kani magowe, riso ni romtaka. Aji romtaka. Kani kadonye ni romtaka. Ati rontaka, kani kaponye ni rontaka. Ati rontaka, kila mtu tunde match. Ati match, kila mtu tunde match. Ati match, ati tease alert. Alert, ati tease alert. Alert,
siyo sidong, ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, iva kimali ya diwisha mbe homo siyo sidong. Ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, iva kimali ya diwisha mbe homo. Got on a right, left tiko kwa nono. Kiga bangai, shukisha na kanudho. Odo angwai, nanyole na pakamulu. Obenya sai, wakambo mitamulungo. Cheki, sasa ni wakati wakujikuna kuna. Kila mtu ajikune kwenye unawashwa. Cheki, kuna mgongo, kuna magoti. Ebu kuna kuna
kuna mgongo, kuna magoti, ebu kuna kuna.
Nani jaba na dai kushikisha kashamba, alafu zikishika shika kitanda. Kamba na shada ni dimanga, cheki wanja tishe kitoka jana. Mashashola zimerie mganga, kuwa kata nitaka unadaga. Utafia tuka omena ni baga, boko shata utajua ni banga. Nadikwa rangi zote ni machwa, amekiza kamote ashikwe na kita. Omera kukisko ni wewe ni mbuta, ameganda kame puko mafuta.
Imeweza, imeweza na takienda basi enda na. Imeweza, imeweza na ukibebwa basi bebwa na.
Kasi kwanza wada, labda neche pupa nikachome kwanza shata. Labda neche chingri neche tupe kwanza rata. Ama nikateke wale sizi wa ibada.
Kuna matame atamani chana,
ae kuchana.
Temptations kiu ya dianga,
ae ya dianga.
Injili yangu inapingwa sana,
ae inapingwa sana.
Wakini cheki na odi wa muranga.
Eloi, mashada fangi gani? Kamande wakio itepa gospel hewani. Mtoto wa mama before tuanze ni naswali. Kwa kesi ya binguni naza nitetea kweli. Mgenge ni mgenge for real, nanjege ni njege for real. Kwa shy box light mina joe na ni feel. Sijai towa tail na mikuli wana guilt.
Odi oko ni mapitio, majaribio. Tumetoka mbali tega sikio, na leo tuko studio.
Masere taniwa, Tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa,
tani wa, tani wa, tani wa, tani wa,
tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani wa, tani w
Bazenga.
Mana bad man team.
BDG Jones.
Mavo on the beat.
Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
You already know. It's DJ KY. DJ Joe, Kenya, Naija, let's go. Joe,
wait. Only one Delo, hello. Wait. Only one Delo, hello.
Let's go.
Odio Marang.
Lifty boy.
Bazenga.
Hey. Man a bad man team.
BDG Jones.
Mavo on the beat.
Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
When you die,
Jaba kigomba, gonga kugonga, gonya kugonya. Nyoko nyoko na kabonya kubonya. Game ni katot, kana lewa na kashot. Kana fana na popot, kana penda nyef nyef. Kenya tunadeni, tunabol na maheni. Saya shida na wageni, tunapenda nyef nyef.
Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Kiri, kiri, kiri.
Unapigwa bully futwa joe. Unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro. Unacheza na wa super kumbe wanataka do. Na stories za mangu na kwa bazenga siyo form. Kazi ni kazi yani kazi Johnny Job. Manzi ni manzi lakini wengine ni pon. Dati ni dati na kwa game in the tone. My fans kibao ni mewashika kama ndom. Na china ni Delo only one kwa game. King of genge pia Johnny name. Niki speed wana sing kisha wananza kublame. Only one Delo hello.
Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri.
Bazenga,
kiri, kiri,
yo,
kiri.
Mana step out na ma brand new Nikes. Mtupa na nisuka kunikafsi raisi. Mr. Undertaker gizwa zombie kwa ring. Bazenga, daddy ni shaky set kwa taxi. Pori na ma brama pull up ndani ya Datsun. Nafika niki drip nika sinki mechapa. Nisipo pafunga na hizi ngoma za anasa. Neza anza chache ndu mutu hizo sadaka. Nachafua sina jitoa vroom vroom. Gafla binvu nisha chafua sindu. Vile mina za mahit sinachomea pitu. Futa waya sim 1 2 mapesa sim 2.
Iba chogi doba sheshi akiri. Iba chogi doba sheshi akiri. Iba chogi doba sheshi akiri.
Let me see you stitch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka,
Mike Gucci,
shuka,
the shuka DJ in the mix.
Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Yeah, shuka na yo, girl, roll it up, girl. Just panda, soges, panda, leges, panda, chapish, panda, rudish, panda, shukish, panda, ifish, panda, malisa, panda, umisa, panda, fitetisa, panda, televisa, panda, fitemisa, panda, fimesa. Man fi call and shout and ball out fi uno. Kingpin a fly the G5 just fi uno. And dem a daddy cause dem wish dem fi honor. Like a bad girl inna the place, yeah. Fire.
Bad girl inna the place, yeah.
001. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, 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 shuka na yo. Shuka, shuka, shuka. Shukisha, shuka na yo gal, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo gal, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Whoa.
kitanda, fungu wa mkanda. Taratibu ni kukute kwa kitanda. Kesha ni panda, nataka nile chanda. Aye, ukichoka tako kanda. Shaje na kibanda, haka parabanda. Kwendo kuka kama majwe na shaganda. Mime sanda, nimesha kuwa banda. Angrene maruwa ya mene panda. You look good every day, let's take a holiday. On the jet, on the yacht, money not a money day. On holiday.
Monday to Sunday natafutang. Ndiyo ni swim ndani ya mafutang. Paka na gonga na kupitang. Kama kuna to wezi ni kutang.
Hii ex inatujanganya. Panda kama bei ya nyanya. Bado napambana. Imeniacha jicho nyanya. Oh yeah. Hata kwa sako
sajula.
Triangle.
Triangula.
Rekitango.
Rekitangula.
Unapigwa na bibi.
Wetangula.
Oh kwa sako
sajula.
Triangle.
Triangula.
Rekitango.
Rekitangula.
Unapigwa na bibi. Ay.
Wetangula.
Kama ni peso natafuta. Ama demu natafuta. Kama ni chalu natafuta.
Find it, find it, find it.
Kama ni pesa unatafuta.
Find it.
Ama demu natafuta.
Find it.
Kama ni chalu unatafuta.
Find it.
Find it, find it, find it.
Find it, tunatafuta.
Find it.
Find it, tunatafuta.
Find it.
Find it, tunatafuta.
Find it.
Find it, find it, find it.
Hii maisha ina formula. X nitaipata vipi? Na kuipata siyo regular. Hato pike wax sticky.
Hata kwa sako
sajula.
Triangle.
Triangula.
Rekitango.
Rekitangula.
Unapigwa na bibi.
Wetangula.
Oh kwa sako
sajula.
Triangle.
Triangula.
Rekitango.
Rekitangula.
Miukata makale. Naongeza na bale.
Tukaisunda kwa mugu kadunda. Tukacheza tuna distance tunda. Tukacheza tuna
nipike
sanitizer.
Miukata makale. Naongeza na bale. Kanina maganje. Juniko kwarante.
Tukaisunda kwa mugu kadunda. Tukacheza tuna distance tunda. Tukacheza tuna di ya utobwa. Kame vuta kuru ni umochwa. Kame dunga polo budanga. Pota toka ndongo kumdondwa. Taku dunga jongo.
Miukata makale. Naongeza na bale. Kanina maganje. Juniko kwara. Kwarante, kwara, kwarante, kwara, kwarante.
kupiki yanga fea natumanga lafu magizani juwa nakumanga mtupa wakiwanga teki amepepanga si kidimanga wezi kipanganga baro ikiwaka bandisi ya digaga kwa kujipanga ntake kwa dimanga mapenzi niya laya wa area ni malaya mapenzi niya laya wa area ni malaya
miukata makale naongeza na bale kanina maganje juni
Mabibi na mabwana mheshimu ndoa Mheshimu ndoa wana umekona wake mheshimu ndoa Mheshimu ndoa Stiva Simba Boy Jomanake Mabibi na mabwana mheshimu ndoa Mheshimu ndoa wana umekona wake mheshimu ndoa Mheshimu ndoa mabibi na mabwana mheshimu ndoa Mheshimu ndoa wana umekona wake mheshimu ndoa Mheshimu ndoa mbona nani nini mulipendana si nyinyi tu mulikuwa mkichumbiana muliadiana mapenzi mengi sana na sasa mnadai kuachana manze kudivorce opowa inafanya watu wagopi kwa pete muliweka sasa mnatoa mapenzi mulipanda sasa mnangoa nipo wa kurudisha love ndani ya ndoa jeko tamstadi mtu kabla jamuoa usitupe mbao juu ya mapaja zikifet utawacha hukitapachapa huku kule kama manabata vipi Leo na jana, muli kulapata kepo chenyu kwa hata Kisa potea sasa mwakipata pata Mwakipata pata Mabibi na mabwana mheshimu ndoa Mheshimu ndoa, wana umekona wake mheshimu ndoa Mheshimu ndoa Mabibi na mabwana mheshimu ndoa Mheshimu ndoa, wana umekona wake mheshimu ndoa Mheshimu ndoa Mola aliweka ndoa ni ya wawili Bwana na bibi akaweka mikakati Mambo ikawa shwari Lakini wanadamu wakageuza chori Majina matamu kama baby baby Swiri swiri Ani ani Siku wize patikani Wakati molo wana muluweka promise Mele ya mashahidi na kasisi mukakiri Edi baby I want you Baby I need you Baby I love you Lakini wote leo mumekuwa makafiri Mara sukari mami Mara sukari daddy Hakuna pendi la badi Mabibi Na mabwana mheshimu ndoa Mheshimu ndoa Wana umekona wake mheshimu ndoa Mheshimu ndoa Mabibi na mabwana mheshimu ndoa
Kisha mali singetani Kananda lieza kani Wakati kwangu patikani Napata kujenge wajirani Kwangu hali ni gali Sina kabiz Nupiga twist Nipate ganji Ngori ni mob Struggle apado na maitaji Pata hatu mekele wa maju ya kamshikaji No wonder at times Tajuliza kwa nini aji
Baba Mina kupenda Asante sana baba Mokozi wangu
Neza piga look soft in the chat but dosina
dosina
so kitu fine kuni jat na bado
dosina
dosina
So chunga vile unasema Moshene ukipewa Kumbuka si mtu pea na kahewa Usishinikani jela Freedom umepewa Tenda wema nenda za kusivu ndo alisema
Baba mina kupenda sana
Nisaidie Nisaidie
Bahana de canso Mafuta tunaleta Nikufunika na
Nikiwa na jaja Baraka zina jaja Maheja wanabonga Na bado show zina shongo
Mandi kwenye track Bahana de canso Mafuta tunaleta Nikufunika na
Nikiwa na jaja Baraka zina jaja Maheja wanabonga Na bado show zina shongo Refarini mwenyezi Asha kuliza Yomana mina pendwa na Mistari zikotamuka Ni vitu ngapi mtani meona Kabla kaja iba jani lisota Foa nijue jajali niona Wacha sahi blogi na bonga
Madi kwenye track Bahana the canso Mahecha tunaleta Nikufunika na
Nikiwa na jaja Baraka zina jaja Mahecha wanabonga Na bado show zina shona
Garage noma Ainaga signboard, mechanic mnoma huwa kwa kichoro choro Mungu ni noma, na jisifu Akikubariki wacha joku piga mdomo Si bahati, koma ni meja Ini mbogi, natambu wa chacha Nikiwa na mungu jobi sogopi wa razi Anenyekea mbele ya mungu shukurani Kila mwaka mahis na wapagenge Mukingoja ni chape, kererende Weka mikono juu, cheki kerende Pepo, toka, 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 teke
Nikiwa na jaja
Kererembe
Baraka zina jaja
Kererembe
Maheja wanabonga
Kererembe
Na bado show zina show
Kererembe Madi kwenye track
Kererembe
Bahana the canso
Kererembe
Mafuta tunaleta
Kererembe
Nikufunika na
Kererembe
All the man in the house and the girl them Ukiona mikono juu mini suspect Tukingia sunajua tuni rampage Kuna waka mafta taleta na
Napenda warembo, tabia nzuri Yule nitakana yeye harusi Hadi maklande atasi wakumbuki
Devo kitu cheki
Anatoka nduki DJ cheza, kalifo gopa Nataka kuona raya, wakizitoka Nibaha, cancel mambo mbaya Ninge kuwa wewe, ninge retire
Nikiwa na jaja
Kererembe
Baraka zina jaja
Kererembe
Maheta wanabonga
Kererembe
Na bado show zina show
Kererembe Madi kwenye track Bahana the canso Mahecha tunaleta
It's your favorite boy, Cash Kid on the track
Oh sissy, my sugar lover My baby fine, fine girl, my sugar lover Gimme, getty, shake it, shake it, mommy, yo Mommy, yo Shake it, shake it, shake it, shake it, dance it, dance it, mommy, yo For your daddy, yo Your body goody, goody, fun, thank you fun, thank you Anything you want, I'ma give you I'ma give you You got my head spinning Like a DJ on the stereo
You are my forever, girl
I'ma eat you like a video Tunde tukafanye manikiwa Uko shuo taki pedikiwa Me and you, you're so secure Baby girl, you know you're my kiwa Gimme, gimme, getty, getty, shake it, shake it, mami, yo Mami, yo Shake it, shake it, shake it, shake it, dance it, dance it, mami, yo For your daddy, yo Oh, sissy My sugar lover My baby fine, fine girl My sugar lover Oh, sissy My sugar lover My baby fine, fine girl My sugar lover
I'm just a simple guy with a simple definition Naitwa Christoph na muziki ndio occupation I need a simple lover with a simple motivation Na ukinipa namba nitakupa nomination Nyongo, kuje Takufunga post for your mommy, no, and your papi, no.
Oh, Sissi, my sugar lover. My baby, fine, fine, calm, my sugar lover.
Give me, giddy, giddy, shaky, shaky, mommy, oh.
Check me out, hey. I wake up in the morning, fatigued and I'm yawning. Decide to peep on my IG just to see who be on it.
Mike Gucci, now I'm looking through my DMs.
I rarely respond, that's a G trend. But I couldn't help but notice this brown and requesting me.
Callie, can we be friends?
And so I clicked on her handle, saw a couple photos, cause I didn't wanna gamble. Girl named Sharifa, and she ain't got a man. She wanted me to take her for a trip in a panda. Had to reply so quickly, dropped her my number. I told her, ho, hit me up if you wanna, so we can solve this mystery. But let's skip it on the low though.
They gon' turn you on, but when you take them home, get it out of your brade. Cause when you take it off, and they will take it all and disappear, namagande. So, don't let them control you. Control you. Don't let them control you. Control you.
Hey, I wake up in the morning. Had a show last night, was performing. I hear my phone vibrating. Decided to pick it up so I can know who was calling.
Hello.
At first I thought it was Lupita. Had to put the phone on speaker. The sexy voice in Kafanya Nika Jeepa. And then she told me, hey, Callie Sharifa. She wanted us to link. I told her, yeah, if that's what you think. I told her, if you easy, you can pull up to my crib. Netflix maybe, and later we can chill. She agreed and later came over. Soon as I saw her, I was like, game over. She agreed to spend the night. Oh, geez, yeah, that's what we
they
like.
They gon' turn you on, but when you take them home, get it out of your brade. Cause when you take it off, and they will take it all and disappear, now my ganja. So, don't let them control you. Control you. Don't let them control you. Control you.
Hey, I wake up in the morning. Shit, it's not even morning.
It's not even morning.
My head doing spins. I couldn't feel my body for a moment. By the way, where Sharifa at? Girl, is you hiding? There's no need for that.
Nope.
I struggled to get off the bed, and then I realized she was messing with my head. I couldn't find my wallet. I couldn't find my phone. Fuck it, everything is gone. What was you thinking, Jones? How you gon' trust a random girl and bring her to your home? These IG hoes is lethal, but we date them anyway, though we know they evil. But we only live once, I guess, so I don't mind going through it again.
These IG girls don't play. They gon' tell you lies, what you gonna believe? Their aim is to take it all away. So we'll keep getting by, utaku are deceived. Utachi wa na ito body, ni ito body. So sad, makoto we both body. But you lazima mini wa play, my nigga. I'ma be a player for life. They gon' turn you on, but when you take them home, get it out of your brade. Cause when you take it off, and they will take it all and disappear, na maganje. So, don't let them control you. Control you. Don't let them control you.
All of a sudden I'm any checky nana. All of a sudden I'm any bless me, checky, bless me, checky, bless me nana. Party after party tuna party tu kwa hao. Ata wako dino wana party tu kwa hao. Wana tachisha kwa hao. Natambua Mungu tu ndiyo baba lao.
Toka ngore lazima nipige sala. Juu ya mali netoleo na maulana. Better days no nilikuwa na saka. Baraka za leo ni mingi kushinda jana. Acha niimbie sagodi kama pasi nizidishe maombi. Hata kwa sit kasi songi na mbogi. Mina chua talilinda nkiwa nae sikosi.
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Ameni bless aina mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao.
Maisha hiki ni
nikipiganga chenga January to forever mi ndo member nionyeshe nitakasa nibariki staki maisha ya kutafutanga kiki nare nare bila kiberiti Holy Ghost fire na rauka kwenye kiti
blessing showers I got when your dawa niki blend up wezi kuni nawa daddy umeni bless umeni visha mavazi nobody can test a father you mishaja jaja kuko tupo seti jaja kuko tupo seti bila wewe do haiwezi siku ya jama staki iwe kesi kwa god niko fiti kwa god niko sawa meni bless I am kuya kwa hao kuna siku kwa hao
kama wano kolega kwa utatua oka
Nekupati ni dunda Na madem toka runda Bibia onji vo dunda Ame kampu ni munda Ocha
When I say drop You know what I mean
Mavu on the beat
Nekupati ni dunda Na madem toka runda Bibia onji vo dunda Ame kampu ni munda Ati lekupati ni dunda Na madem takarunda Bibia onji vodunda Ame kampu ni munda
Mike Gucci, the DJ in the mix
Where my mama tolega Where was that too? Ocha
The DJ, no music Mike Gucci, the DJ
Nekupati ni dunda Na madem takarunda Bibia onji vodunda Ame kampu ni munda Atile kubati ni tunda Na madem takarunda Bibia onji vodunda Ame kampu ni munda Aina aina mere terengunda Ni do that to that terengunda
Tambla, na kisisha nikatena nitembe kujiburudisha Todi seti madoto kuzikishika chumini gazla Mugadhirange, gazla, mugadhirange Nasitukulienda jina lalanga kwa mtaro Nangilala kwa beti nimetoka kimtaro Tinjo tinjo zangu, nizarabo, tinjo tinjo zangu Nizarabo sema tinjo tinjo zangu, nizarabo
Na kupati ni dunda, na madem toka runda Bibia onji vodunda, ame kampu ni munda Atile kubati ni tunda Na madem takarunda Bibia onji vodunda Ame kampu ni munda Aina aina mere terengunda Ni do that to that terengunda Aina mere terengunda Ni do that to that terengunda Aina mere terengunda Ni do that to that terengunda Aina mere terengunda Ni do that to that terengunda
Nilishafia tunafuaka gaifafa Itaharibu buruenka imewaka Demako ametoka tuna makanga Hi, hi, inakama tanga Nasikia mrao mlangoni Pipi songa ni maoni Titi pigwa miti ni nanjoti Kipi sunyamaze ni maoni Kipi unanguzi no menonzi Tipi ntatumia nikigora
gozi Nekupati ni dunda Na madem toka runda Bibia onji vodunda Ame kampu ni munda Atile kupati ni dunda Na madem toka runda Bibia onji vodunda Ame kampu ni munda Aina aina mere terengunda Ni do that to that terengunda
Zero zimeshika zimewai Niko dudu niko zoni niko miyai Zikishika mzishuka na kachai Kata nisho kiromba sana mutara tara Mi upenda kukagonya kamo para para Na katuri na katesa tu mpara mpara Para para
Aina aina mere terengunda Ni do that to that terengunda Aina mere terengunda Ni do that to that terengunda
kila mara asiri mtani kwa barabara nikisema niko sawa abila ya na maua wanakutumia ata nikiwa na we hawa ni watu hawana haya vile wanakufuata si wangefuata mesaya wakujipendeza ni uko.
The DJ, more music, less talk.
Najua ajiri kwesti kila mara asiri mtani kwa barabara nikisema niko sawa abila ya na maua wanakutumia ata nikiwa na we hawa ni watu hawana haya vile wanakufuata si wangefuata mesaya wakujipendeza ni wengi watu wakununua na kuwacha chenji hawa ni watu wangependa uwe deni hey, baby usikuwe deni. Love can never be bought. Straight from the heart, it can never be forced. Be there, I've done it, I've seen the results. Yeah. Nothing that we should hold. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Piga dasta, roho safi, roho juu hadi zifike chini rasta. That's how long I'll be with you. Inje kuna mahatas, these are spirits, believe me. Don't let them fill your cup, don't let them get you drunk, drunk. Wakujipendeza ni wengi, watu wakununua na kuwacha chenji. Hawa ni watu wangependa uwe deni, hey, baby usikuwe deni. Love can never be bought. Straight from the heart, it can never be forced. Be there, I've done it, I've seen the results. Now that we should hold. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe
Mike Gucci, the DJ in the mix.
Have you seen yourselves? Ata kivuli chako ni dangerous. Sura innocent, yeah. Nothing new to say that would make you stay. But have you seen your face? I thought you fully just come in dangerous. Sura innocent, yeah. Nothing new to say that would make you stay. Please stay. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever.
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.